Abajai la kudif. You gotta be stand see the dope proper.
Has cheese on the mix. Yeah.
Shout out to all the good DJs.
Kutina ikalanga na bulisha fimbi biashara. Kutina ikalanga na bulisha fimbi biashara. Basi noti fudu. Hawe noti fudu. Tumufia kunya.
Nabuka paka chelo, kuzala mungwete ni junya. Iskwai na uvanga last night italile. Alasha kubepe na ikosa mumilile. Defida feno kukwani saka saka kamilile. 25kg yadi nena wanchakuti. Hello ni shipondi twali fula tuwa wapakuti. Manti ipo mfile nshitepo tulipakuti. Vose fetu kwane tulile dia nighty. Kumuti machansu manyebo big bite. Sebo fudu fule feya bako subsidizing. Majority of us tatu bomba. Tanake vya kulomba. Kusangwa muma bumba. Kunarwila kasaka kakufola. Bushede fyo mutengo tuigalile. Kabumba kabie weka munda. Wai weka takubunga tata. Makamuku boku.
Kutina ikalanga na bulisha fimbi vya shara. Kutina ikalanga na bulisha fimbi vya shara. Basi noti fudu. Hawe noti fudu. Tumufia kunya. Emwa ikala
mwa. Hala kuna mwene iwe fintu na fivipa. Sonde pisha mpeni na makwese nende ipusa. Hameno vas bale kwa niso kudia. Kudie vya kudianga fila tuwale lialuja. Na badezi we nichikulo na ulia. Tusampa na lumoli mewe nichikulo na ulia. Wigine wika barade kaili tatukuta. Trying to survive kuba kabula la wansalama sisters. We super street pro studina. Wa youngs out there in the streets they are begging. Because of anger, our pride is fading. We are fighting ourselves, doing things we should be doing. Damn, I guess something gotta be done. And it gotta be quick, and it gotta be quick. Puta bala pogo tulonga mufufungo. Ole muko mfati na fila paka wali.
Kutina ikalanga na bulisha fimbi biashara. Kutina ikalanga na bulisha fimbi biashara. Basi noti fudu.